Onyagala, onyagala, onyagala nyo. Kumatira, kumatira, kumatira nyo. Mutegu ya miusi
nasoka nekutiamu
kanda wumu ya ye. Ebi alafu nembifisa kankoyo kukava. Nganarikoa, narikoa, omtima bambenya. Banjoga, banimba, zenga vanumia. Oh, ebi alafu babifako, bada kunsimbi. Nebi omu kwano nembifako, zatari nansimbi. Yeah. Nalima nyonimba, kakasizo njagala. Oh baby onjagala, nange nkwagala. Nalima nyonimba, kakasizo njagala. Oh baby onjagala, nange nkwagala.
Wafuka mtu wange, ea nyweze chigambo change. Kakutwale mubantu wange, kwea kuma ebyama vyange. Wewe waja nemfune dembe, kwale nta kumirembe. Watuko ndieno kumeme, na manya umeki umaini wame.
Katichuko basarize, onaho avale mwa. Ze kukwe nalaria, kasukari kanugaye. Nalima nyonimba, kakasizo njagala. Oh baby onjagala, nange nkwagala. Nalima nyonimba, kakasizo njagala. Oh baby onjagala, nange nkwagala.
Onjagala, onjagala, onjagala nyo. Kumatira, kumatira, kumatira nyo. Onjagala, onjagala, onjagala nyo. Kumatira, kumatira, kumatira nyo.
Katichuko basalize, onaho avalemwa. Ze kugwe nalalira, kasukari kanugaye. Nalima nyonimba, kakasizo njagala. Oh baby onjagala, nange nkwagala. Nalima nyonimba, kakasizo njagala. Oh baby onjagala, muteku ya kwagala.
Onjagala, onjagala, onjagala nyo. Kumatira, kumatira, kumatira nyo.